Numeri 4 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose nakuAaron wathi, verse 2. Bala umumo wamadodana kaKohathi phakathi kwamadodana kaLevi ngemindeni yawo nangezindlu zawoyise. Verse 3. Kusoba neminyaka engamashumi amathathu kuya phezulu kuze kufekwa neminyaka engamashumi ayisihlanu bonke abangena enkonzweni ukwenza umsebenzi etendeni lokuhlangana. Verse 4. Nanku umsebenzi wamadodana kaKohathi etendeni lokuhlangana, izinto ezingcwelengcwele. Verse 5.
Nxa ikamu lisuka, u-Aaron uyakungena kanye namadodana akhe, behlise iveli lesihenqo, basibekele umphongolo ubufakazi ngalo.
Verse 6. Bawambese isikhumba samatahasi, bendlale phezu kwawo indwangu eluhlaza yonke, bafake izinti zawo. Verse 7. Etafuleni leziko zokubuka, bakwendlala indwangu eluhlaza, babeke kuye izingqwembe nezinkezo nezinkamba nezindebe zokuthela nesinkwa esinganqamukiyo siyakuba phezu kwalo. Verse 8. Bakwendlala phezu kwazo indwangu ebomvu, basisibekele ngesikhumba samatahasi, bafake izinti zalo. Verse 9. Bakuthabatha indwangu eluhlaza, balusibekele uthi lwezibani nezibani zalo, nezizenze zalo, nezitsha zalo zomlotha, nezitsha zonke zalo zamafutha abakhonza ngazo kulo. Verse 10.
Bayakulufaka kanye nezinto zalo zonke esikhumbeni samatahasi, babeke konke ohlakeni.
Verse 11. E-altare legolide, bayakwendlala indwangu eluhlaza, bayisibekele ngesikhumba samatahasi, bafake izinti zalo. Verse 12. Bakuthabatha zonke izitsha zokukhonza abakhonza ngazo endlini engcwele, bazifake endwangeni eluhlaza, bazisibekele ngesikhumba samatahasi, bazibeke ohlakeni. Verse 13. Bakususa umlotha e-altare, bendlale kulo indwangu ebubende. Verse 14. Babeke kuzo zonke izinto zalo abakhonza ngazo kulo, imicengezi yempepho, nezimfoloko, namafosholo, nezitsha, nezinto zonke ze-altare, bendlale phezu kwazo isimbozo sesikhumba samatahasi, bafake izinti zalo. Verse 15. Nxa u-Aaron namadodana akhe sebeqedile ukusibekela indlu engcwele nempahla yonke yendlu engcwele, lapho ikamu liyakusuka, emva kwalokho amadodana kaKohathi akufika kukuthwala, kepha hayi ukuthinta okungcwele funa afe. Lezo zinto zingumthwalo wamadodana kaKohathi etendeni lokuhlangana. Verse 16. Imfanelo ka-Eliyazari indodana ka-Aaron umpristi iyakuba ngamafutha okukhanyisa nempepho ethaphukayo nomnikelo wempuphu wemihla yonke namafutha okugcoba. Imfanelo yakhe iyitabanakele lonke nakho konke kukulo indlu engcwele nezinto zayo. Verse 17. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aaron wathi, verse 18, ninganqumi isizwe semindeni yamaKohathi kumaLevi. Verse 19, kepha ukuba baphile bangafi, lapho besondela ezintweni ezingcwelengcwele, nenze kanje kubo. U-Aaron namadodana akhe bakungena babamise, kube yilowo nalowo emsebenzini wakhe nasemthwaleni wakhe. Verse 20, kepha bakungena ukubona okungcwele nangesikhashana nje funa bafe. Verse 21. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 22, bala umumo wamadodana kaGereshoni nawo ngezindlu zawoyise nangemindeni yawo. Verse 23. Kusuka kwaba neminyaka engamashumi amathathu kuya phezulu kuze kube kwaba neminyaka engamashumi ayisihlanu bonke abangena enkonzweni ukwenza umsebenzi etendeni lokuhlangana. Verse 24. Nanku umsebenzi wemindeni yamaGereshoni ngokukhonza nangokuthwala. Verse 25. Bakuthwala izilenge zetabanakele, netende lokuhlangana, nesimbozo salo, nesimbozo sesikhumba samatahazi esiphezu kwalo, neveli lomnyango wetende lokuhlangana. Verse 26.
Nezilenge zegceke, neveli lomnyango wesango legceke elingasetabanakele nangase-altare, nxa zonke nezintambo zakho nezinto zonke zokukhonza kwabo nakho konke okwenzelwa zona bakukwenza.
verse 27. Ngesiyalo sika Aaron, nangesa madodana ake, uyakwenziwa wonke umsebenzi madodana, amaGereshoni emthwaleni yawo yonke, nasemsebenzini yawo yonke, niwamisele yonke imithwalo yawo eza kugcinwa yiwo. Verse 28.
Lowo ungumsebenzi wemndeni yamadodana amaGereshoni etendeni lokuhlangana, okugcinwa yiwo kube phansi kwesandla sika Itamari, indodana ka-Aaron umpristi.
Verse 29. Amadodana kaMerari uwabale ngemndeni yawo nangezindlu zawo yise. Verse 30. Kusukaba neminyaka engamashumi amathathu kuya phezulu, kuze kuba neminyaka engamashumi ayisihlanu, wobabala bonke abangena emsebenzini ukwenza umsebenzi wetende lokuhlangana. Verse 31. Nakho uza kugcinwa yibo ukuba bakuthwale ngomsebenzi wabo wonke etendeni lokuhlangana, amapulango etabanakele, nemishayo yalo, nezinsika zalo, nezinyawo zalo. Verse 32.
Nezinsika zegceke nxa zonke, nezinyawo zazo, nezikhonkwane zazo, nezintambo zazo, nempahla yonke yazo, nenkonzo yonke yazo, nibamisele ngamagama impahla abafanele ukuyithwala.
Verse 33. Lo ngumsebenzi womindeni yamadodana kaMerari, ngokomsebenzi wabo bonke etendeni lokuhlangana phansi kwesandla sika Itamari, indodana ka-Aaron umpristi. Verse 34. OMose no-Aaron nezikhulu zenhlangano babala amadodana amaKohathi ngemindeni yawo nangezindlu zawo yise. Verse 35. Kusuka kwaba neminyaka engamashumi amathathu kuya phezulu, kuze kube neminyaka engamashumi ayisihlanu, bonke abangena emsebenzini ukukhoza etendeni lokuhlangana. Verse 36. Labo ababalwayo kubo ngemindeni yabo babe izinkulungwane ezimbili namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisihlanu. Verse 37. Yilabo ababalwayo ngemindeni yamaKohathi bonke abakhonza etendeni lokuhlangana ababalwa nguMose nangu-Aroni njengesiyalezo sikaJehova ngesandla sikaMose. Verse 38. Labo ababalwayo bamadodana kaGereshoni ngemindeni yawo nangezindlu zawo yise. Verse 39. Kusukaba neminyaka engamashumi amathathu kuya phezulu, kuze kuba neminyaka engamashumi ayisihlanu, bonke abangena emsebenzini ukukhonza etendeni lokuhlangana. Verse 40. Labo ababalwayo kubo ngemindeni yabo nangezindlu zawo yise babe izinkulungwane ezimbili namakhulu ayisithupha namashumi amathathu. Verse 41. Yilabo ababalwayo ngemindeni yamadodana kaGereshoni bonke abakhonza etendeni lokuhlangana ababalwa nguMose nangu-Aroni njengesiyalezo sikaJehova. Verse 42. Labo ababalwayo ngemindeni yamadodana kaMerari ngemindeni yawo nangezindlu zawo yise. Verse 43. Kusukaba neminyaka engamashumi amathathu kuya phezulu, kuze kube neminyaka engamashumi ayisihlanu, bonke abangena emsebenzini ukukhoza etendeni lokuhlangana. Verse 44. Labo ababalwa kubo ngemindeni yabo babe izinkulungwane ezintathu namakhulu amabili. Verse 45. Yilabo ababalwa ngemindeni yamadodana kaMerali ababalwa nguMose nangu-Aroni njengesiyalezo sikaJehova ngesandla sikaMose. Verse 46. Bonke ababalwayo bamaLevi ababalwa nguMose nangu-Aroni naye izikhulu zakwa-Israyeli ngemindeni yabo nangezindlu zawo yise. Verse 47. Kusukaba neminyaka engamashumi amathathu kuya phezulu, kuze kube neminyaka engamashumi ayisihlanu, bonke abangena ukwenza umsebenzi wenkonzo nomsebenzi wokuthwala etendeni lokuhlangana. Verse 48. Labo ababalwa kubo babe izinkulungwane ezisishiyagalombili namakhulu ayisihlanu namashumi ayisishiyagalombili. Verse 49. Njengesiyalezo sikaJehova babalwa ngesandla sikaMose, yilowo nalowo ngokomsebenzi wakhe nangokomthwalo wakhe base bebalwa-ke njengalokho uJehova emyalile uMose.